Shanky supplier. Don't call.
Hey, Babu Chakra. The Babu Zona. I'm a this untouchable. I guess you mad, yo.
Joe.
And Manga. Ush. Where you school? Joe. And what's on my show? Izzo, Izzo, Izzo.
Official music, baby.
Et moi, chapeauté. Eh, bilou, c'est Kido, 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 Kido. Eh, 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 eh. Zio. Tutia, 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 tutia. One so much up, one so much up, one so much up, one so much up. Who's up? Who's up? Who's up? Who's up? Tuya, 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 tuya. Tiens, on a better, quoi, mais je suis better. Tiens, on a better, go faire un better. Tiens, on a better, party c'est better. Tiens, on a better, paga la better. Tiens, on a better, chama c'est better. Tiens, on a better, on a mon logo la better. Tiens, on a better, magic quoi better. Tiens, on a better, chica y better. Tiens, on a better, la santa pampa better. Quand les noyas fabuleux. Quand les noyas fabuleux. Quand les noyas fabuleux. Quand les noyas fabuleux. Kikiki ya fabuleux. Quand les noyas fabuleux. Kama pepe chou. Kama kori poche. On est wako chou. Kama kou. Bakabouza chou. Kama kori poche. Kiwa la nin chou. Kama kori poche. Baka yon pan chou. Kama kori. Kaka gom chen an chou. Kama kori poche. Pabe la nin chou. Kama kori poche. Tiao na betu. Pabe che betu. Tiao na betu. Jota e betu. Tiao na betu. Chata pa betu. Tiao na betu. Baba ali betu. E mwa somu chou. Wanna to you, wanna to you, wanna to you, wanna to you, wanna to you. So come out you, but then I saw Bazan you see, come a booy booy. What you draw a cool, took us out, come a macusi, how was some pool. On a juice for you,
when I need,
on a juice for you,
when I need,
on a juice for you,
when I need,
on my cans, on a juice for you,
when I need,
on a juice for you,
when I need,
on my tree, on a juice for you,
when I need,
when I need. When I need, when I need, we come out. When I need, we must hold. When I need, we keep your pony. When I need, when I need, when I need, when I need, when you use it for you, when you use it for you, when you use it for you. On a Dieu, c'est pour Dieu. On t'a fait Dieu. On a Dieu, c'est pour Dieu. On a match. On a Dieu, c'est pour Dieu.
When I need.
When I need. When I need. When I need. When I need. When I need. Whoa. Y'a quoi pour? When I need. Whoa. La semaine. When I need. Whoa. We're back to school. Habitué à où? Et moi, c'est mon show. Et qui m'a pris? Et si débloqué lui? Et si ton chama? Et puis où c'est qui l'a? Wizio, Wizio, eh matumbi, eh mwazo mwisho, eh waasi, eh spidi mikya, eh mwosa ochu, eh, 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 tia una betila, tia una betila, tia una betila, wabeshe betila, wana tojua, wana tojua, wana tojua, wana tojua, wana tojua. So come on, what you eat? What are not some person you see? Come on, boy, boy. Come on, flipping shoe. Come on, quality for you. Like a tundan shoe. Come on, quality for you. Call a cool and shoe. Come on, cool. Say cool on it, shoe. Come on, cool. And one's on my shoe. And one's on my shoe. Osh, 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 osh. And official music key. And official music key. And official music key, though.
A chanti bebe nesma.
E timba kola. E mwanzo mwisho. E yatima.
Tio, tio, eh.
Kido si kido, 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 kido. E mwanzo mwisho. E ataptaji South Africa. Tuche, 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 tuche. Tuya.
Hey, my cheesy tester. Echa Fuyo. Echa Cha. Akuna ye pia chene ayua. Osiji fanya unajua. 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 Wake walikuwepo wakapewa kwa pesi waone machoni wanajia ntoto ni madenke bakali tupaki. Yuli simpa chidi mkewa mpele zaki tunaishu kwa mifano. Machete keba wacha tofane tano lazima ujiulize unapigana kwa ajili gani, kwa faida gani, kwa faida ya nani. Seje kuwatia machesi matatani, seje kutia familia matatani. Kurupuka saidia nyumbani watoto na kwenye kitatani. Kizamani kila mtu ana shoti, kila mtu ana losi. Chaguo ni lako, kuishi kama bosi ama kuishi kama foxi. Muda wote na winter, maisha beta, dunia tonimba. Usichokipenda mwenzako simfanyie, unachokifanya sio mpaka ukihadisie. Inabidi utambue, so lazima kila mtu akujue. Lakini pibaka lakini mapipi ya wanaitiki, so waone kweli. Karibu wakete cheli, kaua wenzake. Faida kwa kia sola kwa wenzake. Napota picha kama miaka tesa ijayo. Mungu akibless kaja nikiwa hai. Nashauri vizazi vifuate sinyayo. Matabaka yafai matajiri wawasaidie masikini wa hali ya chini. Hata walopungukiwa tofema ya kuwajazia Bwana alitoa na Bwana atatua. Mesiwezi kujifanya najua japo kuna machuku. Wanasema najishaua wanaleta mazoea kwenye kazi. Hawajui heshima kazi, kazi sio mavazi. Hata kama mtu apeja kazi acha kung'ata. Mwanzo mwisho dogo ipo Montana. Tuje. Hakuna jipya chini ya jua. Usijifanye unajua. Hakuna jipya chini. Majonzi. Nafuta machozi mi bado siamen. Nafuta machozi mi bado siamen. Nafuta machozi kampare siamen. Nafuta machozi nagomsi siamen. Nafuta machozi wabishi siamen. Majonzi. Nafuta machozi mi bado siamen. Nafuta machozi mi bado siya. Siku mefika nimewadia mwanete kumzika. Nafikiri ya ntoi taba kipicha. Ukunali ya siamini kabisa. Wankapi anazikwa, wankapi anatupwa, wankapi anafichwa, wankapi. Wankapi anazikwa, anatupwa. Ni mwanzo mwisho. Aje Malola ush. Enagwa Kipanya Egine Piusi Kido Egeno Minoma ush. Mwanzo mwisho Tuntonka. Wawuse wako uwe mpijirie mfukoni kwanza wo. Utacha ntarawe. Utenda mpiyo we. Paka mama anajua we. Mwazo mwisho. Tuja. Pado. Moscow. Dola mia. Mwanzo mwisho. Kigogo Dubai. Tuche. Bado. Kasa safari, pabeche safari. Paone safari, pabeche safari. Wendaka safari, pabeche safari. Paone safari, pabeche safari. Useko zilari, pewa za safari. Menataka kwa jampari, kusaka imari. Pabeche safari, paone safari. Oficho safari, pabeche safari. Sheda na tabu, zina nikabili. Kawasa safari, wana kusafari. Pabeche safari, paone safari. Safari moyoni uoni. Wekini waliji chenka jioni. Wekini asuburi. Unasani atujuni. Safari manoti. Safari moyoni uoni. Working on what did you check out you only working as a boot. Una sanya to you. What's the future you could do? Probably shit a fart. Hound is a fart. What's the cause you lot? Tell us as a party, me not take a question part. Cause I cry mad. Hound is a fart. Probably shit a fart. Told you not a fart. That body's a fart. Party is a fart. Probably shit a fart. Now you look is a fart. Probably shit a fart. Dubai is a fart. Probably shit a fart. Baba, your mind is a fart. Pound is a fart. Went out is a fart. Probably shit a fart. Me not catch a fart. Cause I cry mad. Hound is a fart. Probably shit a fart.
It's a fire party.
Me now na poor two chiwa two double killer. Man you tell me could ya do something on a tila. Yo chana de wa rewa two tila lila. Focus on tila, hunger za subila.
Hello man, I'm in here.
Tuti. Me na kocha part, kusa kai man. Emma so mun show, like you go go. I'm not dizzy. I challenge, I didn't do one kwa. Emma so mun show. I'm gonna leave you.
I'm gonna lose my friend.
TK. Push. Tutu. Tutu. I'm Sabine Potencia. Aki Shantu. Wiso. Aki Dali Waxi. I'm one so much show.
Shanky Supplier. Supplier.
Well, touch and
die. Shanky Supplier.
I'm a young boy. Wiso. 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 Safari moyo ni uoni. Wekine wadeji chenka jioni. Wekine asubu. Unasani atuju. Kwa ni haba uvipi. Kisila ni majani. Mawida. Kishi. Ush. Wajo kajo. Tuje. 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 Filuse kido. Mwalabu. Jo. 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 Solanto, I'm a Chelio. I link up, I'm Mori Mori. See you. See you. See you. I see Mela Montana. Oh, Goja. Yeah, Goja.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.